esta na chamba. Kote kona nalijua, naitua Bush kwa majina. Jomba sezi fosi mifukoni kama sina. Mejifunza kushona votaka wao. Maya zetu nzuru wa dunge kwa kwao. Kwanza squeeze ya watu pendi sana wana tuongea. Squeeze wanasema sindo tulawagongea. Kuna kitu neza fanya weo nitishe. Kwanza I have the vision to complete the mission. Haya maisha ambayo tunaishi sela. Wala wezi fanya nijitupe msela. Sujibebe nipe changu sela mini sepe. Mana haya maisha ambayo tunaishi msela. Wala wezi fanya nijitupe sela. Bebe, nipe jangu maniga nisepe.
Mata nasema mwanangu njo na Bugatti. Yendo anafanya babdogo nisake laki. Nina majita maskano napenda party. Bebe kejana nadesha nataka pumpkin. Watoto anajipura. Tunaribu sura. Kumanisha nini? Tunasaka mula. Watoto anajipura. Tunaribu sura.
Sana shamba
tunasaka hey, mura.
Ring ring mwanangu anapiga na uliza watu wapi na mwambia watu leo mbele yao tuko juu zaidi yao mana siso kama o. Wakifunga na milango tunapita nyuma yao. Long time tumepitia hard life ya kichizi. Sione tunashine ukazani ni rizi. Irizo ririzi na ndomana na jiamini. Msela tu ambobu sosilete zaki yu anapotoka wezi yu anapokwenda. Yaribu kunelewa ndu anakucha mechelewa. Ifeli mara kwanza naifanya tena na tena. Wasn't it defined cause, nina wana paka yela.
Haya maisha ambayo tunaishi sela. Wala wezi fanya nijitupe msela. Sujibebe, nipe changu sela mini sepe. Mana haya maisha ambayo tunaishi msela. Wala wezi fanya nijitupe sela. Sujibebe, nipe changu maniga nisepe.